kale ndinkadziwa kale unkandidabwitsa mang'anidwe ako ndikamadutsana alako diso limakhala pa ine ngati mfiti yogwidwa nkhopo mandibverekira pasi usandichitire manyazi kukana kupera kuzenje ndikakuvuta kuyankhula panopo ndipadwa ndembe ngakhale ili mbiri yakale zoti ndiyowuma ndisakubisire ndinkadziwa kale ine ndali ndikumasukire ndimakhumbananenso kuthula dali pakopo pako ndilonanenso ndikakhale chondo sandumire mtima ndilole ndilero ndinkadziwa kale
ndizonadizoti ndikakufuna ndipo ndikana kufunabe ndikagona liwu kumphasa ndimakusungira ndi khumbo langa lofuna kuzakutchula be koma ndikakuona timaumpha kumpha kuchiyankhula chonse kugwera mimba nanga ndakatani choposera kungodusana poti pakamwa panga powuma ngati nyaluke ndikakuona oma ndichitisa mantha komabe poti wandisina khulu ndiyankhula koma tiyankhula chibubu chondosaseke poti thupi lagwidwa ndi vaibule likusonyeza mantha ndimakukondesesa kuchokera pasi pa mtima pakuti paguwa ndimafuna ndilayima nawe dziwa ndi liwu lokhali ndiyo mphaso yochokera pasi pa mtima yomwe masowa akaperekedwa kwa iwe kamba koti wandisina khulu chonde yerandile mphasoyi ndiyakukuchokera kale.